Amehlo am achilwe nguwe umlomo wam uvulwe nguwe indlebe zam ziqoqwe nguwe ziqoqwe nguwe ziqoqwe nguwe ingqondo yam dinikwe nguwe inga zam zaziwa nguwe indlela zam zivulwe nguwe uqobo lwam lwakhiwe
It's all night.